Maskara sama dibiti mebiti Jira dan dan Melukan menggel student Kani remix man. This is wana sema beat imebeat mashetendo nafika na hii kitu ni lit kau kona beef tupatane tuko butchery basi to meet bomza warazi basi number delete unabonga sana can you handle the heat marapa wamekonda hebu leta hiyo kit Taylor vile mistari ni meet beje teroro jangare emera si mnajua only flow ibala kama ni veve si unajua ni alele I don't talk wasipendi kelele Arsenali tutakuseti mchele I like it from the back Sinanga kimbele mbele Marapa na wabari wanze kwandika will Najua umesota wambie watu medil Sipendi kujijaza hata kama na jifil Kila siku nikomboka ni madil Mina seal Inkwe na becha tema koe ni mangiri Chini ya maji karani kengangiri Nipate zabe ni mechil Nsagini zango zimeshika Ainini Bade swapa kutoka hizi masaidi Major League, hebu we decide meandika tu sahi hizi mistari ni brandy Hii biti nafanya na Miss Mandy, mistari ni Sandy Kwa nini? Nilianza nikiwa mchanga, kijana mjanja Utapata manzi yako juu ya hii mtu Kanamba ya mganga, mini komoshi but konyagi ni za tanga Navuka boda, niko na manga Elmashete, nimejipanga Waldani nitangoa, kitu nangoa ni nanga Speed ni mia, nasi Khalifa Top of the world, but Khalifa Sitaki sifa, nenete potete tatate tana Ilikuwa freestyle This is coffee machete Beat ni ya 2-3 bana Tukapiga nao freestyle na nataka Atutaki kelele Vidole ni mbili Akwa pili Kachoma kwa rajeni This is